kwenye love uniko fofofo. Umeni datisha wewe mtoto. Napiga mbizi maji ya ugoko. Baridi unanipa joto. Ah. Oh baby don't let me go, don't let me go. Ah, inajua thamani yako. Just let me know, just let me know. Ah, nitakubaki peke yako mama. Sitaki wewe kumpia. Hado hado mama, hado hado. Sitaki wewe kumpia. Kasura kako kanaumiza roho.
Mama, mama, mama.
I never seen before.
Mama, mama.
Kasura kako kanaumiza roho.
Mama, mama.
Hey. Never seen before.
Mama, mama, mama.
Keep it on it white, keep it on it, keep it on it white, keep it on it, keep it on it white, keep it on it, keep it on it white, keep it on it.
Yani kama tama mawe umenizimaga, yeah. Nah. Watu wanashanga kitu gani mina kupaga, nah. Mziko yote nimesha itua. Nimefika mwisho leli kigoma. Uzuri wako wote wanajua. Mtoto menyoka kinoma. Hawa bisho watatai. Haya ni minyanga nyanga. Sijiwezi mama, sijiwezi. Sura kako kana mizaro.
Mama, mama,
yeah.
Mama.
I never seen before.
Mama, mama.
Sura kako kana mizaro. Kodore macho, wakukodore macho. Wacha wakukodore macho, wakukodore macho. Wacha wakukodore macho, wakukodore macho.
Iko keep it on it white, keep it on it, keep it on it white.